Yo. Yo. Hold up. Hold up. Home. Yo, walikazana wachache wana sipate so. Real nigga ndo na mipango ku make dough. Ni wanangu from the street toka niko fall till I die. Hustles in the die tap ya more flow. Gang for life pia na wana watu ambao nakunja. Ninapo move one space sometimes tunavunga. Kikubwa muda na wana wengi ni make muga. Hakuna plan of a fine chao ni chao dumpa. Licha kwa na wana 90 70 wanapiga pini kwenye 70 10 wanapotosha na pale unapopata tasmini kati ya wana 90 10 back in those CJ kuwa poteza. Yo, everything kwangu is impossible. Bado unadunda now, unacheka now unforgettable. How ndo wanangu siyo wanao. Nigga untouchable, we can be. My life is like a movie, it's no fact. Yeah. Wanangu yote kwa sababu nina love na wanangu. Yeah. Wanangu yote kwa sababu nina love. Watu wiko kulala njaa tukipata time. Kwenye haso watu na kinyano kushusha kalamu. Kwenye kiza tunawasha taa tunatabasamu. Wanangu kwenye shida na raha. Oh my god damn. Yeah, sometimes ule na mwamino ndo na ruzi control. Uwezi mtupa kozi ni mwana toka zero to do. Sifani ningo takusifu kuwa ni bad man. Ukiwachuja tu unapoteza kwenye roman. Sometimes wana wadwanz wanangu nwachapa kazi. Wanangu kwenye shida ndogo wanokoa ya az. Wanangu kupandangaz wanapendeza mavaz. Up to die na wanangu mpaka water wadwanz. Everything kwangu is impossible. Bado na dunda now na cheka now unforgettable. How ndo wanangu siyo wanao. Nigga untouchable, we can bang. My life is like a movie, it's no fake. Yeah. Wanangu yote kwa sababu nina love na wanangu. Yeah. Wanangu yote kwa sababu nina love na wanangu.